onye ọma mee naanị gị bụ chi, onye ọma mee Chukwu ọma mee onye ebube m, onye ọma mee naanị gị bụ chi. Mgbe kpọrọ gị na Sam ezi dị ara rikpo m, onye ọma mee naanị gị bụ chi m. Ị naghị ekwe nkwa na zue ikwere bi na-eme, onye ọma mee naanị gị bụ chi. You're the solid rock upon which I stand, that can never be shaken and be moved. In you, Jesus, I live and have my being. Oh, onye ọma mee naanị gị bụ chi. You're the solid rock upon which I stand, that can never be shaken and never be moved. For you, Jesus, I live up my vino. Oh, you're my man, and I give you dream.
Come on, Anya, he can.